yabo njagala konjagala mukwano zenesimbe
nande simanyi
kulwache kwagala nyo
omutimo gwange nze bebi mugunu
naye kukwe kwagonda
nakisiba kuwa tinali nawe kululi kwezibula maso kati nulabe tonzisako kibuli zesikwetuluza atolusi nkulimbe sikuchangamisa zewendi paka nga tukuzane jubiri lulina kulaba kutunulolinga malaika mulina tabuka nesala umkulinge nalina wanika evya lava basoka nga banumya naye kati nzeke musanze nsaba nkikugambe ddala bwonjagala bwonjagala mukwano zenesimye era bwonzalawa kwentunulira mu masolabe ddala bwonjagala bwonjagala mukwano zenesimye era bwonzalawa kwentunulira mu masolabe
abasoka tebali bamugaso kusinga sembyeyo olyomuweka abalala nabavako ero nkwekute nkwewate eya tukibobute tusetinge era kyobomanya ndi mu mikono kyo gyoyagala kyonziza ate nkole ntya yegwe kwenjagala nkusunira buyimba bwa jita baby you my everything ne bwemba ne base you the first thing wendotako upon the night what I feel inside for you dala bwonjagala bwonjagala mukwano zenesimye era bwonzalawa kwentunulira mu masolabe ddala bwonjagala bwonjagala mukwano zenesimye era bwonzalawa kwentunulira mu masolabe